outside of me, and I know what my God can do. Greater, greater, who lives inside of me. Sifungo fungo, sifuna ukungikhwinya, kepha ngethembe ophila phakathi kwami, ngoba unamandla unginqobele.